Okulonda omukubiriza w'olukiiko olwa Kampala Capital City Authority KCCA kugenda mu maaso mu kisenge ekiteesebwamu ku City Hall mu Kampala kidiridde okulayizibwa kw'abakiise ne Lord Mayor omujja Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga olunaku olw'eggulo. Olwokaano lw'omukubiriza lulimu mu 9UP John Mary Sebuufu ne muna NRM Ali Kale. Kyokka newankubadde NUP esinga abakiise abangi waliwo abatalina bibiina kwe bajjira abayinza okukyusa ekyeso. Mu lwokaano lw'omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa KCCA embiranye esinga kuba wakati wa Olive Namazzi owa NUP kw'ossa Dr. Nicholas Okwalita owa NRM.